Abubakar, mi professor Jesus. Lord, I put this one.
Utukuzwe Mungu Baba, Mwenyezi uliye juu. Utukuzwe kila siku kwa matendo yako makuu. Baba, dunia leo sio ile uliyoiumba. Ya sasa imejaa sana maovu na dhoruba. Kila siku tasikia mambo yamebadilika. Kongo na Sudani watoto wanatabika. Baba, sisi waovu tunakukosea sana. Kuna kila dalili kuwa tumepata lana. Ona tulivyo nyama tunauana kama kuku. Tunafanyiana yote sababu ya ruzuku. Wanasiasa nao kila siku wanawindana. Kutokufu kusana kama paka na panya. Sasa hivi wimbi kubwa magonjwa sio ambukiza. Hata watoto wachanga wanazaliwa nao najiuliza. Dunia inakwenda mbele au inarudi nyuma? Mbona haya magonjwa zamani yalikuwa hakuna? Tunakuomba sana utusamehe Maulana. Kwa kizazi hiki cha leo tunaungama. Wewe Mungu wa kweli unaijibu kwa wakati. Ulali usizina unahukumu kwa haki.
Matatizo mawaidha na shukuru kuna kucha. Mana jana sio leo, I keep moving on. You Ebenezer, Mungu unweza.
When I wake up every day, thank you every day, thank you Father for life. Asante sana baba yetu Ebeneza, tunakusifu kwa kuimba na kucheza. Bila wewe maisha tusingeweza. Thank you Lord, thank you God.
He's the one that will guide and protect me. He's the one that will never forsake me. My love that will never upset me.
Thank you Lord, thank you God. And I need it every second, every hour. Thanks to God, cause God is the power. Nguvu yake imefanya tuwe imara. What a blessing we have in God.
Matatizo mawaidha na shukuru kuna kucha. Mana jana sio leo, I keep moving on.
Ebenezer,
Mungu unweza.
Make me stand up.
Lord, I put this one.